Japo mini mdogo ila kipeo naleta mchanganuo, naleta mchanganuo. Hip hop imekufa, tunachomba uzima na ufufuo, uzima na ufufuo. Hip hop ilikufa na album zika stop, tokenzi ya Bongo Records ndo mauzo ya kadro. Kizubaha upati chencha takujiga sop sop, chana dutoke meno upati promo a tip top. Hip hop is dead, labda ukatesti ya mapiano. Heavyweight wamekimbia kile chumba cha sindano. Wezeno anawekeza fumu nataka milingano, wenye hip hop hamna bosi aliwekeza tasantano. Hip hop is dead, inapita miaka kenda umetoa nyimbo shazi. Huko atakujenga kwenye hip hop ni kazi, kuto kuchonga ngenga wavivu kufanya kazi. Na tujuki ngenge mnamsakizia wakazi. Swaga bovu, hip hop mkama tembo bila ndovu. Fufukeni mfanye kazi, so mnatokwa na mapovu. Moja sifa mbaya kwenye hip hop ni utovu wa nidhamu. Studio nyingi za hip hop zimegemea matangazo na sio mziki, hakuna kipato. Hip hop msalabana ameshapitisha Pilato. Tafuteni kiki, tafuteni chao wekezaji.
Hip hop is dead,
mpaka mainstream.
Hip hop is dead,
ukirudi radioni.
Hip hop is dead,
what we say
is dead,
what we tell them
is dead.
Kiteteeni kwenye show.
Hip hop is dead,
mana digitali.
Hip hop is dead,
meshindwa taku trend.
Hip hop is dead, is dead. Woo.
What we say? Hip hop wakati go high yalanzishwa di magang, kabla nako wa yafu kwakilishe na kubeng. Squeezy mezi na pita kuna rap top 10. Squeezy wana uhitin wana money gang. Hip hop is dead. Toto kuimba mjino anaenda na singali moja. Hip hop wadi ulipuke tuwa mizinga 21. Mainstream attack ime wadi vikosi cha mizinga na cha kazi jua la utosi. Ili kujipata funguwa mradi washe, mana show zimekata na wana wako wate. Tuka motra so kuchana tuanajua mpaka ngumi. La surake naonesha jawai shika milukumi. Sume kwa kaotu jazz bila mali mugurumo. Ipapilisha kufa fika zikwa na lunduno. Najita new rappers no mandalizi, domana mnaishia deka kumi mangamizi. Unosema mnaidai hip hop, hivi ya mgiwi kwa mbadeni litagota pale mdai watapokufa. Hip hop imesha kufa, sasa mtamdai nani? Hamna upendo hapo unatupwa tu, kateri ufana ya uwekezaji.
Hip hop is dead,
mpaka mainstream.
Hip hop is dead,
ukirudi radioni.
Hip hop is dead,
what we say
is dead,
what we tell them
is dead.
Kiteteeni kwenye show.
Hip hop is dead,
mana digitali.
Hip hop is dead,
meshindwa taku trend.
Hip hop is dead, is dead. Woo.
What we say? Taongelea mafanikio ya AY na FA. Ni connections ya biashara, mana mziki hauna pay. Nikicheki watu wa hip hop huko tuma, wote wana man. Kwa haki zao zitatetewa na ngosha wana man. Yeah,